ngizobuya sibe happy. Ngizobuya sayopanda, ngizobuya mavumelana, mina nawe sibe happy. Oh my baby, uzonga stress. Ngizobuya sibe happy. Ngizobuya sayopanda, ngizobuya mavumelana, mina nawe sibe
Omunye, oh my God, ngiyasokola, hey.